download kupitia usocanmedia.co.
International game.
So. Mimi futi bora, sija kamilisha karia. Baba fundi ujenzi, fundi nimjaria. Emora ya karma, nijarie riski zisikwame. Emora ya karma. Kwenye hii dunia imezaliwa kidume tu, ipambane, ipambane, ikamilishe karia. Yalitokea mwaka jana, Dar es Salaam Mboko kituo chama. Nilikuwa na msichana, yo msichana na yalipendwa na mama. Alinifanyia vibweka, ikajisahau nikagombana na wazazi wangu. Majirani walinicheka, sio ndugu rafiki paka jamaa zangu. Kazuri sana, uzuri yamefanana na mama. Vibaya. Basi baby calm down, nipate kinyama changu. Baby I'm so sorry, my baby I'm sorry. Nisameni, I'm so sorry, my baby I'm sorry. Ikikuita itika wendo mama sita. And I want you right now. Kwini wangu Afrika njoni kupe sifa. Hold me, touch me every time. Abusketo uyo, aya.
Download kupitia usocanmedia.co.